Okuva mu buto mukama yewe atambuza obulamu bwange ebyo byokolere ku ebitagamika osanyusa obulamu bwange obusaale obumu bisitani obera wengamo yange ebirungi byomba na sibikusabye bulungi bwote butendeka ababaana n'oleeta akaseko kali ne kabuna maka gaffe nalamuwe ki mukama ebyo byonkolere nkumu zangaka kyendeze mu maasoko ey'okwebaza
Kirecho